Gadgete Music Promotions.
Iwe na kwa pilu yaka my baby.
Iwe na kwa pilu yaka my baby.
Neke baka shinda chwani my baby. Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby.
Wakwapilu yaka my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka seha chwani my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby. Iwe na my baby.
Kwa hatu wapila life ya manyando. Breakfast lunch lupila mango. Kunola musifezi sinabando. Kumase baba sinyafela nako. Masiva diamond kikomando. Aleluve, baila, 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 be. Nikuomba seha, nikuomba shena. Nikuomba seha, kuzila tunilifumani.
Iwe na wakwa pilu yaka my baby.
Iwe na my baby.
Iwe na wakwa pilu yaka my baby. Iwe
na my baby.
Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby.
Baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby.
Wakwa pilu yaka my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka seha chwani my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby.
Yes.
Iwe na my baby.
Kala chwani. Kiwe na wakwa pilu yaka my baby. Zenika batanga kao fira fauni pe. Mabu pilu kiwe na yeni ketire. Kusapu manga fira bena nikula tire. Hakuna chwani. Chwale unifeila toka kutala. Kulivali utwe komantiri ni madala. Tatu ya kabefa kia kukunyala. Nikuise kulu na unakuyo shwanga tala. Neke baseva shendeva eze chwani. Wena nina befa maelo latani. Ape wena kwa wasari fao number one. Alichiringa niwe na fakino mawani.
Kiwe na wakwa pilu yaka my baby.
Hakuna chwani.
Wona
kemu fabe.
Kiwe na wakwa pilu yaka my baby.
Ini chwani.
Kiwe na my baby.
Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby.
Wakwa pilu yaka my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka seha chwani my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby. Iwe na my baby.
Neke baka shinda chwani mwani shwela kukusia baby. Neke baka shinda chwani mwani shwela kukusia baby. Kiwe na eni sepile mwaina. Kiwe na eni ratile baby. Kiwe na eni ketile baby. Kiwe na eni sepile baby.
My baby kiwe na wafest. Wafila iwe my best. My baby kiwe na wafest. Raspoilu
kwa. Kiwe na wapapilu yaka my day.
Iwe na my baby.
Iwe na wakwa pilu yaka my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby.
Wakwa pilu yaka my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka seha chwani my baby.
Iwe na my baby.
Neke baka shinda chwani my baby.
Iwe na my baby.
Wena baby kiwene ya nilatia. Nikoni kukumatia, nikoni kukunatia. Lula tani fokusina ni matiatia. Lavu ya luna baby aitu kuzarilatia. Kukunyala baby nikai kutualaka. Kiwena musalie nikavea fasivaka. Ula tani espoe mpondo. Kuwena baby nikafetua kuwa komando. Lomwali fifi kono lavu ya wafate. Haka kena fatie nitio nikamuhate. Sabu beli seni salati kibuhate. Kakuli ya nipumi ya limumu nikanatia. Subkey, I see you. Resboy Luca. Charity, I see you. My love babe.
Kina mai. Akuna chwani kona game. Yebo. Yebo yes I. Baby Debo I see ya. Eyo Alice. One Pomolo. Don't forget for young sisters. Akuna chwani kona game. Yeah. baby, nikisia, I see you my bro.
Sapramento, pamento, pariato, shanta.
Gatete Music Promotions.
Rising Records Production.